ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele, ngithokoze ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Uma umuntu ozabalazayo ukufinyelela ezingeni lokomoya eliphakemeyo, ukholo oluphakemeyo, ukwazi ukuba relevant ngokuthe xaxa, ukuba upfront empilweni yakho, angikutshela ukuthi awuwedwa kulokho. Ukubuyisa lelo zinga lokholo, izinga likaJesu, uma ngingasho kanjalo, ukulwenza lube kulelo zinga empilweni yansuku zonke, akuyona into elula kulo mhlaba ogijimayo nosezingeni elikhulayo kwezobuchwepheshe esiphila kubona. Izolo sibonile, sizwile futhi ukuthi ngisho ukholo oluncane olungangenhlamvu yesinaphi luyohlonishwa uNkulunkulu wethu ngesikhathi elikhulisa. Futhi khumbula ukuthi uNkulunkulu yedwa kuphela uzolukhulisa, kuthi ngesikhathi elikhulisa luba isihlahla esikhulu sesinaphi esineyithelo, sibe luqobo olunamandla olungamele okuningi, lube isihlalo sombuso kaNkulunkulu empilweni zethu. Yeka isethembiso. Kodwa kuyibambe lapho, kunokunye futhi okuningi uJesu wayesexoxa ngendaba ngokaMathewu 13:33. Wabatshela omunye umfanekiso wathi, umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithathu owesifazane wayifake elinganisweni eyintathu zempuphu kwaze kwabila konke. Ngiyakhumbula ngiseyingane umama wami exova uflower ezobhaka kumbe ezopheka amagwinya. Uma eseyohlanganisile endishini, athi mayiqede ukuhlanganisa ngokuxova, awubeke eceni kancane, awumboze ngendwangu, mhlambe kube isikhathi nje singange-hour. Leyo ndisha encane isikhukhumelele inhlama ephakathi yaba yibhola elifika phezulu endishini. Kwakumangazana lokho. Futhi leso sithombe nebala uJesu ayisidweba lapha, uma sivumela ngemvubelo yokholo oluncane ukubusa kaNkulunkulu enhlizweni zethu, uyokwenza izinto eziyomangaza umqondo wethu, uzosiqinisa, asibumbele sibe yilokho esasimele ukuba yikhona, asikhulise ngeyindlela eyimangalisayo ukuze sibe yilokho kanye ayisidalele khona.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.